kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf dosijo tamani
non jireto ko gijane fanu hala mamadou samasi ko jam nyali sakrabe hedibe loyabe na gondi mbedde ima daraji darande almusadaji mabbe to tum nyantun hewo mabbe na kinni jaguji to kenje soro belle wuro kende cercle bankas na wodi mbedde nokku kertado kiti haabe mbedde darnaade darande murna na mawni san e le gondal yimbe di gonne sema kawaru jamana hande en benna bismillah sakrabe den noto tum nyantun loyabe hobe na kinni ima daraji yalla darnaade almusadaji mabbe mbenna yo golleji mbenna golle juude he kay nande mbenna jaguji e ko nande mudum kedan na fositan usman yalbul e sita sidibe
dawda jasana e ummu kone be himbe didon lojja ko woni mu ben wambe to menya arandeji o yo nyowo didob o yo cotto nyamduji fay e tawede lojja ko won e mabbe be didon fo be darini ha juji galleji mabbe do golleji be ngatta di
banani ayne sulane
mi hebi on na wala gedde mi suga cegane pikiri wotri dotorore ko fuddimi ngal gollal nyoodi mi heba almasadaji galle dan mimi lojaado yimbe heewbe ana jeyra ka handen mi de ciotta boccode cegal mudum mi de ciotta hajande tew ka e patti mi de heba hen temedi jeegon ma samoji ujnere
dawda jasna e ummu kone ana jogi tidallaaji ko hatta be yirwinde golleji mabbe di no be jiddere
min man sinyu o goto hasinim e mudum mimi de hasingini e firgo goto ka e kaake golleer
golli de service development social de l'économie solidaire golle mudani walude himbe wambe chadele hedunde gollide wadanta be himbe lojabe chalibe wadde gariba ku na du fawde jikke mudun do wobbe mamed lamine babi woni horaji o service
ce que le développement social fait
développement social be winni inde himbe lojabe ko heewi bena heebe be himbe handen mede tewta fa handen balle ko jungo bale hinnatobe heewbe faabo be himbe lojabe world vision faabe ke amen sanne himbe sappo lojabe be heebi be jangini honen nyoli wadirte ciagan ne be ekintina nyoli be ki golle mudum
ils ont été réinsérés aussi
jande en dartu gol nobe kibira golle golleji kandi yettede ka kandi beedude yirwinede yalla be himbe lojaabe ana keba nafa mudun baabe bawana koy mabbe wonno ko isiyaha kulbari ibn studio tamani yudde to minya
yiti mawuri chapana jeegom e jeebo amtare mali jambinama hande 20 septembre nokuji kewdi leedi ndi ben yo nokuji honno kay tugade segu fangude to minya bankas e nyoro mango kedan festango sitasilibe
le genni kay le dawargal mangal pale ko noddete ka militaire Mamadou Lamine Dramé defile mawdo wadama on nuku yeso gouverneur o région général de brigade Moussa Soumaré le genni banga defile mawdo wadama on nuku se ganne deswal leednin yentina le deccere le boldi fu fitama fa labi to jamaren ciagal mudu do pire balon wotere an han wadade hande kikide le genni bankas hakune yimbe genni bankas ka genni jalsagu le genni nyoro le ka militaire El Hadji Oumar Tall yembere vende o wadama on nuku ciagane be ngabine deswal leednin fortar kas hokkude mangal pade yogay galo ngandi nanal mudun yimbe golla ciuri arajoji du hakkama desal onnuku goto le gendi tomiya hejabe lam on fatade walle société civile fu korti wadi yembere o vende ciagane be jentini desal leednin le gendi sugu hejabe lam fatade amir e fina tawa e dinan kobe kay e balle politique fu korti wadi o defile militaire le nuku nodertero place de l'indépendance
to yaru tonno le yontere wotere men tugu essence ewi temde chapande jegom yaadi tem enay chapande nay ndanno gozol wara do won dun temde chapande jegom julabe ben yogabe hulti yu sabi alhali ndena wulidi ndi kliambe ka hulti wiri yu sabi chodobe sotabe to gawutun sendika jangobe snack ben wadi battuto nokku bourse travail de sosli nirdi nada ku le kabaru jande dum latake sababu ben mema hala cadele kewde golle mabbe e fufu jetti kado anya lati do sababu be kuntana hore kabaru juude ben kabaru jande le region kende soro yonku kertado ben haabe buru kende ben do ben yimbe latiminta basiji hakunde yimbe on do nuku gondo bankas le lamu banyagara darande mudun namuni sanne ele gondal jamare nuku o mamru gindo yo chaahido kende ben wonko handi kedo fostango usman yalbul
yodum nuku sine himbe didon kabbi na won gujjudo do kite watte jongongo hokkite gongo mudun neddo goto tan natta don jomun sine won gonga hokkite tan gongo mudun mo jeya gongo on bonen wa hiwta didon wona mursude neddo mun goto nuku non noddire ende soro dum gongo non fay jango sine ayey don ayya himbe atawan non dum wordi minen nimin tawri dun nuku an wondo ko boyi illa wurongo darna wurongo ko jodi do boyi handen suka ben kani famude dum gongo non nuku on hani dawlinede jukina tabede wide mo wala ngonka fu jabata yade le onoku sabi don jongonga andet ko yawi.
ɗo katta ne kabaruji amen région ngaji hannde yo enquire jaam.